ye ekubo lye mpitamu okusemberera likyasobedde ekirala ewamwe kyayo bakadde b'omanyi bakambwe njagala ompa okutuko kwa ddyo motole akaama kange bambi katono okusaba okakirize kale wuliriza nkwagala. Nonya era fenkota naye ekubo lye mpitamu okusemberera likyasobedde ekirala eyewamwe kyayo bakadde b'omanyi bakambwe njagala ompa okutuko kwa ddyo motole akaama kange bambi katono okusaba okakirize kale wuliriza. Joli mama, tuka weneno, totu mamu baka sala, sisula bulu njise, kandota kwe munange, sala nisense, ekiva joli mama, tuka weneno, totuma mubaka sala sisula bulungi nse kandota kwe munange.
Sala ni se.
Salon Cabio, Johnny.